Yo, baby gentle. Brother Manny doing sights. You have with records, huh? Records. Level Tachabo. Untouchable. Pancho. Latino. Tudum. King Kassu. Ninakusumbua. Ninakupenda we. Yale mapenzi ulionipa yoyafanya na kusumbua. Naomba nihurumie, unaniteza we. Kupenda kwangu ndo kwanifanya niwe fala bwege kabisa. Siwezi kuvumilia, utaniua we. Penzi lako ni la ajabu, duniani sijapata ona. Usishangae nalia, walinyanyasa we. Kosa langu kosa gani ma, kukupenda siyo makosa. La 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 la, la 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 la. Kukupenda we. Mwenyezi Mungu kanionyesha, na wewe ndo malaika wangu. Nishike japo mkono, twende pamoja. Popote pale utapokwenda, nipo radhi na mina kwenda. Mimi nafosi mapenzi, ili unipende we. Unasema mina kuboa, sipendezi kuwa na wewe. Nakuletea maua, wayachoma moto. Wanihukumu bila makosa, tafadhali nifikirie. La 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 la.
You know.